huu mwaka sina ex, sina noma, niko best, nimechoma, nimeoga, pamba na piga safi, nyama na kula taki. Niko on, niko form, niko job, niko show, niko home, niko ndom, na kuwan, na kolon. I'm a bomb, I'm a storm, I go on for so long. Motherfucker can't injure me, yeah, yeah, yeah. Chupa kwa chupa, vunja mifupa.
Aloniacha, leo anajuta.
Yeah, chupa kwa chupa, leo sina pupa.
Tunajirusha usikucha.
Oh, chupa kwa chupa, vunja mifupa.
Aloniacha, leo anajuta.
Yeah, chupa kwa chupa, leo sina pupa.
Tunajirusha usikucha.
My gosh, mitungi ya shisha na nipo moshi. Mwona kama vinywaji vitosh, kumbuka konde kaja na posh. Yeah, my gosh, mtungi ya shisha na nipo mosh. Mwona kama vinywaji vitosh, kumbuka konde kaja na posh. Sema unataka nini sasa, Nairobi o Mombasa. Bad boy konde na irombosa, sinaga show za robosa. Unataka nini sasa, Nairobi o Mombasa. Bad boy konde na irombosa, sinaga show za robosa. Chupa kwa chupa, miuroka fari pupa.
Aloniacha, leo anajuta.
Chupa kwa chupa, ukitaka minaku.
Tunajirusha
usikucha.
Barasha,
chupa kwa chupa, unja mifupa.
Aloniacha, leo anajuta.
Yeah, chupa kwa chupa, leo sina pupa.
Tunajirusha.